ngayamantana thandela ikusasa lonke angishiyi isikhala mina vele nginika uthando lonke inkinga yamantana thandela ikusasa lonke angishiyi isikhala mina vele nginika uthando lonke kufele kuthi mangiiye ngikiye mama ngikiye mama mangikubona vele ngikiye mama kufele kuthi mangikiye ngikiye mama ngikiye mama mangikubona vele ngikiye mama inhliziyo ajakadulawe igijima ingonyani ihlanyiswa kuwe mayibona wena iveli jabule ikuthandele phakade ma ngithanda ukufana nokuphila ingona phakade ma angithi uyazi ukuthi intombi kimi usingaye umshayi wamcimbo mbule enhlizweni yami inkinga yamantana thandela ikusasa lonke angishiyi isikhala mina vele nginika uthando lonke inkinga yamantana thandela ikusasa lonke angishiyi isikhala mina vele nginika uthando lonke kufele kuthi mangikiye ngikiye mama ngikiye mama mangikubona vele ngikiye mama kufele kuthi mangikiye ngikiye mama mama mangikubona vele ngikiye mama ntombi ngiyajabula mina masithanda singalangi izinto eningi ngcono sibamba yathokomali inhliziyo masibambene izinqabano angizwane nazo vele akungcono siludedele dedele uthando luyamele Ungono masi shate, shate Nivele nifane matere Simu mfindo la muna pagani Inginga ya mantana tandeli kusasa lonke Angishiyi isikhala mina vele nginika uthando lonke Inginga ya mantana tandeli kusasa lonke Angishiyi isikhala mina vele nginika uthando lonke Kufele kuthi mangikiye ngikiye mama ngikiye mama mangikubona vele ngikiye mama Kufele kuthi mangikiye ngikiye mama ngikiye mama mangikubona vele ngikiye mama